Nazengurutse hose Rwanda Nzenguruka no musengero Nzenguruka masitade Nzenguruka mu mashuri Nazengurutse mu bishanga Nzenguruka mu mashamba Nzenguruka no mu misozi Manuka batutsi bishwe Hishwa abagore hitwa abana Bica abasore n'abakambwe Babata mu misarani Abandi muri nyabarongo Babiciye mu nsengero Babiciye mu mashuri Bicirwa ku mabariyeri Abandi imbwa zarariye Babatwikiye no mu mazu Hari naho baryaga batutsi N'abajugunywe mu bifunzo Hari n'imiryango yazimye burundu Guhanga ntabwo guhanga Guhanga ahubwo n'agahinda Natewe no kubura abacu Kuko benshi bashize Guhanga ntabwo guhanga Guhanga ahubwo n'agahinda Natewe no kubura abacu Kuko benshi bashize Umwami kazi gicanda Barya n'inka z'abatutsi Bica n'abashumba bazo Intimbi zabo Rwagasabo Babateraguye ibisongo Babamishamo n'amasasu Babateye amagerenade Imihoro yavuza guhuha Babatemye babaca mingeri Babatwikiraho bihishe Babasenyeye inkuta z'izo nzu Babacuza n'ibyo bambaye Babanyanyagije waside Basiki nsendi bice byose Babishurwa gashinyaguru Abatutsi barababajwe Zanzu nziza zimino Na zango nziza zimigero Aho zari haba ya matongo Nabo bizibagirana Yema basabitswe n'agahinda Muraje mwiyumanganya Ukuki ntimbaye intore Ntibiyibuza gusimba Guhanga ntabwo ari uguhaga Guhanga ahubwo n'agahinda Natewe no kubura abacu Kuko benshi bashize Abatutsi bakorewe ubufindo Amaraso yabo yaranyowe Imibiri yabo yarariwe Bagereranywaga n'inyamaswa Abatutsi bishwe bashinyaguwe Baciwe imitwe ikagenda ivuga Babaca kiniye hari bazima bahambaga bareba ababyeyi babazwe bareba iminja zonka kimirambo imiborogo yari nyinshi inyinshi zishwe n'inzara hari mu gihe cya pasika imiteguro yari myinshi mu birori bitandukanye ariko ntibyabakundiye ababyeyi bapfanya agahinda hari abari bafite umubatizo na benshi bari bafite ubukwe jenoside ntiyabasize nubwo tuzana indabo nyinshi ntabwo urukumbuzi rwo rushira ab'inkotanyi zarokoye ubu twese twarashibutse guhanga ntabwo ari uguhaga guhanga ahubwo ni agahinda natewe no kubura abacu kuko benshi bashize batwiciye abapadiri batwiciye ababikira batwiciye abafurere batwiciye abakristu batwiciye abanyabwenge batwiciye abaganga batwiciye abarimu batwiciye n'abahanzi bisha abayisilamu bisha abapasiteri bica n'abanyamakuru abakinini basizwe babahigaga bukware babajugunya mu migezi babajugunye mu kanyaru abandi bajyanwa na kangera guhanga ntabwo ari uguhaga guhanga ahubwo ni agahinda natewe no kubura abacu kuko benshi bashize guhanga ntabwo ari uguhaga guhanga ahubwo ni agahinda natewe no kubura abacu kuko benshi bashize